Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioatvewa.com mugakurikira iki kiganiro. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Ndi kumwe hano muri studio ya 7 i Washington DC na Cornelius na Nadia Taha bari ku buhanga bw'ibyuma. Tubahaye ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika twongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Ejo tariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu uzaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe amakoperative. Ikivugo cy'uyu mwaka ni amakoperative abafatanyabikorwa mu kwihutisha iterambere rirambye. Abantu batari bake bibumbira amakoperative mu rwego rwo gufashanya cyangwa se guhana ingufu kugira ngo bagere ku rwego rwisumbuyeho. Umuntu nyine ava ku rwego rumwe ajya ku rundi. Umutumirwa wacu uyu munsi hazibijyanye n'amakoperative, mube hafi rero muganire nawe. Ni Pacifique Mugwaneza, umuyobozi w'agateganyo ka RCA, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative mu Rwanda, gikorera mu ntara y'Amajyepfo ariko kandi gifite n'amashami mu ntara zose n'umujyi wa Kigali. Muri rusange rero Pacifique Mugwaneza ashinzwe iterambere ry'amakoperative mu Rwanda. Nagira ngo mukanya tuze kuganira. Bamaze kuduha amatelefone yanyu, mwakoze cyane, turabahamagara. Pacifique, reka mbanze nkwakire ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Pacifique, uratwumva? Alo Pacifique, mukanya twakumvaga ariko ntabwo turimo kukumva muri uyu mwanya. Nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma bongere bamutuzanire hanyuma tuganire. Uyu munsi nifuje ko twareba uruhare rw'amakoperative mu iterambere rusange nk'uko ikivugo cyangwa se intego y'uyu mwaka ibivuga. Umunsi uzizihizwa ejo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu. Reka rero ubwo ku buhanga bw'ibyuma mbwiye ko barimo kumushaka, namwe mube hafi muze gutanga ibitekerezo, mubaze ibibazo cyangwa se mutange inama. Twizere ko ari bubari hafi kuko mukanya yarahari. Ni bibazo bya tekinike, buryo amatelefone ntabwo ajya inama, ariko mukanya turamubona. Mube mwitegura ibibazo byanyu, muze kurushaho gusobanukirwa n'ibijyanye n'amakoperative. Amakoperative icyo amariye umunyamuryango, mbese wajya muri koperative ushingiye kuki, ni iki gisabwa ku munyamuryango, ibyo byose n'ibindi mwaba mwifuza kubaza mube hafi hanyuma tugende tuganira. Niba mufite rero n'inyunganizi mukanya bambwiye ko telefoni ya Madame Pacifique Mugwaneza itarimo gucamo, ariko mukanya buriya turaza kongera tumuhamagare. Reka mbaze mugenzi we uri hafi numve niba hari icyo yabidufashamo. Denise, muranyumva? Hello, Denise.
Komba taksi yaki.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taksi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Belle Forestia Brola.
Radio Ijya Amerika. Yabani ibizo cyacu. Radio Yabai, Sumito Chachu.
Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu, ikiganiro muri Isanga nkuko mubimenyereye kuva saa 10 kugeza saa 11. Ikiganiro kibaho ijambo mukaganira n'abatumirwa. Uyu munsi rero nkuko nabivuze mu kanya turaganira kubijyanye ni ruhare rw'amakoperative mu iterambere. Nkuko nababwiye umutumirwa ni Pacific Mugwaneza, akaba ari umuyobozi w'agateganyo wa RCA, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative gikorera mu ntara y'Amajyepfo, kikaba gifite n'amashami mu ntara zose n'umujyi wa Kigali. Muri rusange rero nkuko nabivuze, Pacific ashinzwe iterambere ry'amakoperative mu Rwanda. Nize ko muri hafi hanyuma mukaganira, twongeye kumubona ku murongo wa telefone. Pacific, uraho neza, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Muraho neza, murakoze kutumira.
Mbanje rwose kugushimira umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Mu kanya telefone ntiyari tubaniye, ariko ndizera ko birushaho kugenda neza.
Yego.
Mbere yuko mpa ijambo, nkuko nabivuze, ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo musangire ubumenyi, mubasangize ubumenyi mufite ku bijyanye n'amakoperative, reka mpere kuri iki kibazo, koperative bisobanuye iki?
Yego, murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije. Nibyo, nkuko mwabivuze, nitwa Mugwaneza Pacific, ndi umuyobozi w'agateganyo wa Rwanda Cooperative Agency. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative mu Rwanda. Nihuse rero ngana ku kibazo mumbajije, koperative ni iki? Koperative ni umuryango w'abantu bishyira hamwe hanyuma bagamije iterambere, bagatanga umugabane umwe ungana, ndetse bakaba bafite ijwi rimwe ringana, bakagana ku gikorwa biyemeje gukora, niba ari ubuhinzi, niba ari ubworozi, ariko bafite intumbero yo kwiteza imbere. Iyo niyo koperative, ariko ijya kwitwa koperative igatandukana n'andi matsinda, kubera yuko RCA iba yayemereye gukora nka koperative ikayiha ubuzima gatozi, ego personality. Murakoze.
Murakoze cyane. Ikayiha ubuzima gatozi. Ubuzima gatozi kugira ngo koperative ibashe kububona bishingira ku ki, bigenda gute?
Yego, murakoze. Mu by'ukuri iyo mumaze kwishyira hamwe mugahuza intego, mukora icyo twakwita nka business plan, cyangwa se uburyo mushyiraho kugira ngo murebe se nidukora muri iyi value chain tuzagera ku ntego twiyemeje. Hanyuma mwamara kubishyira mu nyandiko mukegera umurenge uraho mukorera, kuko mu by'ukuri uko byubatse RCA yego ni ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative, ariko dukorana n'igihugu cyose, kuko ku karere hari umukozi ushinzwe amakoperative aba ari umukozi wa local government ariko afite fayiro y'amakoperative yitwa district cooperative officer, ndetse no ku murenge hakaba umukozi witwa sector cooperative officer. Aba bantu rero ni muri rwa rwego rwo kugira ngo tufashe Abanyarwanda kubaha serivisi zihuse kandi ziri hafi zitabavuna. Iyo rero mumaze kwegeranya ibitekerezo, mwegera umurenge uri hafi, ukinjira muri sisteme yitwa CMIS, ni Cooperative Management Information System, hanyuma bakabashyirira iyo request yanyu muri system, aho twese tuba duhurira tubirebera hamwe. Hanyuma iyo basanze ibisabwa byose byuzuye, mwemererwa ko uwo murenge ubashyira muri iyo system. Noneho ku karere nako bakasestinga, bamara gusuzuma neza ibisabwa niba byuzuye neza, hanyuma iyo request bakayisubmitinga bakayohereza kuri RCA yamara kubisuzuma igasohora icyangombwa nk'uko itegeko ry'amakoperative ribiteganya. Hanyuma abantu bagahabwa iyo rige personality cyangwa ubuzima gatozi, ibisohoka iriho ingingo eshatu z'ingenzi igaragaza ingingo ya mbere birimo mu by'ukuri intego y'icyo mugamije. Hakaba harimo n'igaragaza izina ryanyu, kuko iryo zina ntirisangirwa. Hanyuma bakanababwira yuko mutemerewe gukora ikindi kintu kereka muje kucyongeresha kuri ubwo buzima gatozi. Ni mu buryo bubiri ubu ngubu uko bimeze. Guhera mu 2021 dutanga icy'agateganyo cy'umwaka umwe, kugira ngo tubanze twitegereze ko ibyo bintu mu by'ukuri watangiye uzabikomeza kandi bizagirira abanyamuryango umumaro. Nyuma y'umwaka tukaguha icyemezo cya burundu, legal personality ya burundu. Nuko bikorwa. Murakoze
cyane rwose, ndumva mubisobanuye ku buryo buhagije. Ariko se aho muvuze tuvuge ibintu bitatu bisabwa cyangwa se bigomba kubahirizwa, nk'aho muvuze izina rya koperative, tuvuge koperative, nta koperative ishobora guhuza n'indi zina ziri mu bice bitandukanye by'igihugu, cyangwa buri koperative igomba kugira izina ryihariye.
Buri koperative igira izina ryihariye. Iyo sisiteme ifite ukuntu ihita inabikwereka ko iyo koperative mugiye guha icyangombwa ihuje izina n'indi, hanyuma mugahita mubandikira muti iri zina ryarafashwe. Kuko iyo bamaze kubona ubwo buzima gatozi, bajya kubwandikisha mu igazeti ya Leta bagashinganisha ayo mazina. Iyo rero bije bihuje amazina ari koperative ebyiri, iyasabye nyuma tuyisaba guhindura bakagira itandukaniro.
Niyo ryaba ryujujeho iki, aho tuvuge nk'abakorera hamwe n'urugero b'inyamasheke, hakaba n'indi y'abakorera hamwe bimuramba, cyangwa ku buryo hakongerwa kandi kantu kazitandukanye, ntabwo byacamo?
Yego, biremewe. Ushobora gusanga hari koperative nk'uko mubivuze ya Nyamasheke yitwa Duhuze Umurimo, ni urugero nk'uko mwari mubivuze, Duhuze Umurimo Nyamasheke, cyangwa bakongeraho umurenge, hanyuma ukanayisanga iri Rwamagana, ariko ikaba itandukaniye kuri ako kantu gatoya, cyangwa bakongeraho irindi jambo nubwo batakongeraho aho bakorera gusa, ariko bikagaragara ko hariho ikintu kibitandukanije. Biremerwa rwose.
Yego. Reka tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika, mpereye kuri Deonare ndi ku Masavu. Uratwumva?
Ndabumva cyane.
Urahagana hehe?
Indi ingoza aho bita muri komine Tangara.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ni uko nubaza ati mbega Leta ishyigikira gute ayo makoperative?
uri ingozi mu Burundi ntabwo turi bumenye neza uko
mu Burundi
yego turi bumenye neza uko leta aho ngaho ishyigikira abantu bari mu makoperative ubwo turavuga ibyo mu Rwanda keretse niba umutumirwa wacu hari icyo yababizeho yenda nk'uburyo mu makoperative akora muri rusange ubwo reka muhe umwanya kubwire niba nta hari ikindi wifuza kubaza wongera kuri icyo
ikindi ngomba gutanga nk'intererano
yego turayakira
kujya mu makoperative bikwiye kuba itegeko
kubera iki
bikwiye kuba itegeko kuko amakoperative twasanze ahari hose mu bihugu byose babiri mu makoperative amakoperative abafitiye akamaro kanini abenegihugu hariho rero uca usanga birengagiza kujya mu makoperative
komeza
nicyo gituma rero leta ibikwiye gushyiramo ingufu ikabigira nk'itegeko kugira ngo abantu bose bashobore gushyikirwa n'iryo terambere
ku bwa burumva babigira itegeko umuntu ntajya muri koperative ari ku bushake
yego rikwiye kuba itegeko
reka umutumirwa aratubwira icyo abitekerezaho
urakoze cyane
urakoze nawe ye Pacifique umvise uyu muvandimwe uri ngozi mu Burundi ibyo namushubije mwabyumvise ubwo maragira ngo nagira ngo mumuhe muduhe inyunganizi hanyuma dukomeze twakira n'abandi bakunze ijwi rya Amerika
ya murakoze cyane ni ibibazo byiza mbi ukuri abajije ona icya mbere leta ishyigikira gute aya makoperative mu by'ukuri twababwiye ko turi ikigo cya RCA icyo cyonyine muhita mwumva ko ni ikigo mu by'ukuri cyashyizweho ni ikigo cya leta cyashyizweho kugira ngo kireberere iterambere ry'amakoperative mu gihugu kandi mu by'ukuri mwabyumvise ko kugira ngo bitwe koperative tubaha icyangombwa cy'ubuzima gatozi ubwo ni uruhare rukomeye rwa leta icya kabiri hashyirwaho amategeko ubu dufite itegeko 0/2024 akarongo 2021 ni rivuguruye riri mubaha cyane ryo muri 2021 ryasohotse kuri 2027 2021 aha rero iri tegeko ntago mu by'ukuri ryajya gusohoka leta itadufashije kandi leta n'abaturage n'ubundi mu by'ukuri usibye n'itegeko hari na politiki y'amakoperative nayo yanditse yemejwe irashyigikirwa kugira ngo mu by'ukuri amakoperative akomeze akorere mu murongo mwiza wo kwiteza imbere nk'uko igihugu kibishyiramo imbaraga ariko mu by'ukuri uretse n'ibyo dufite inshingano zo gukurikirana aya makoperative kubera ko nabikunze cyane agana ku kibazo cya kabiri avuga ati byakabaye itegeko ariko wenda reka tuvuge uko bihagaze mu Rwanda kujya muri koperative ntago ari itegeko ndavuga ibiri mu itegeko ryacu ry'amakoperative ahubwo ni ubushake icyo dukora twebwe dufatanije n'inzego zose cyane cyane inzego za leta local government dusabwa mu by'ukuri muri mandate ya kino kigo cya RCA ifatanije na local government ndetse n'izindi nzego dusabwa gushishikariza abanyarwanda kwibumbira mu makoperative kuko twabonye ariyo nzira mu by'ukuri abantu bakwiye kunyuramo kugira ngo twiteze imbere turabibashishikariza ntabwo byitwa itegeko kuko kujyamo ni uburenganzira no gusohokamo ni ubundi ariko mu by'ukuri ahagufite inyungu wihutira kwinjiramo ndetse no gusohoka ntukwiriye no gusohoka waramaze kwinjira ahantu hagufashije harimo inyungu zo kugutunga no kugutungira umuryango rero mu by'ukuri tuganye no mu mibare mwahita mubibona kuko uyu munsi tubara amakoperative arenga 10,000 mu Rwanda yanditse ndetse akaba bumbiyemo abanyarwanda 5,000,000 zirengaho gato 300,000 murumva ko iyi mobilization ndi kuvuga yatanze umusaruro cyane kandi iyo tubipimye no kugipimo cy'ubukungu bw'igihugu ubona mu ruhare rukomeye rw'amakoperative. Ntabwo ari itegeko ariko abanyarwanda barayishimiye bayakoreramo neza kandi biragaragara ko yagiye afasha mu iterambere ry'ubukungu bw'iki gihugu. Murakoze.
Murakoze namwe. Ndumva byumvikana, rero narinizeye ko asobanukiwe nawe ndi bazabyari n'icyifuzo ashaka gushimangira ko abantu bari bakwiye rwose kujya mu makoperative. Ndibaza ko yabonye akamaro kayo, ati buri wese yarakwiye kujyamo ndetse bikaba itegeko, ariko namwe nk'uko mubivuga ni uburenganzira bw'umuntu kujya muri koperative. Ubwo rero gukomeza gushishikariza abantu kujya muri koperative ku ruhande rwe no ku bandi bari kumwe mu Burundi, ndumva mu Rwanda mwarashyizemo ingufu nabo bagerageze nk'uko abibonamo akamaro. Reka twakire Eric Saidi. Turi kumwe?
Yego ndabumva.
Ye, urahagana hehe?
Ndi muri Congo igoma.
Uri igoma muri Congo. Mumeze mutaho ngaho?
Yego, mbere ya byose nifurije abakongomani isabukuru nziza.
Yego, yego. Nibyo rwose, turabibifurije twese.
Murakoze.
Babwire ari isabukuru y'iki?
Ni isabukuru y'ubwigenge.
Yego. Nuko, duga ku ijambo.
Ikiganiro kabisa twashimye, ni cyiza cyane, ariko mu bindi bihugu numva amakoperative ndabona inguzanyo, ariko inatwe muri Congo biragoye cyane kugira ngo urubyiruko twibumbe hamwe. Nangwa abantu tube twakora koperative gisaba amafaranga menshi ku buryo cyo kubandika ku rutonde rw'amakoperative, biba bigoye cyane, biba bisaba amafaranga menshi cyane. No muri Congo n'amakoperative gaba gahari nyine, gaba gakoresha amafaranga gayo ku buryo ki leta kugira ngo ibe yabafasha, wenda ibehe nk'umusaada fulani, antwabibaga bigoye cyane ino nari nk'ahandi.
Afadi ni igitekerezo watangaga ku bijyanye n'amakoperative. Hari ikibazo wifuza kubaza umutumirwa?
Bo umutumirwa namubaza kugira ngo ayo makoperative bayaguraga bigashwe byashoboka baba bakwagura koperative ibe yava mu gihugu ikafata no mu kindi gihugu, nicyo nabasha kumubaza niba byashoboka.
Yego. Urakoze rwose, guma hafi, tukugumishe ku murongo ukurikire cyangwa urimo kutwumva ku bundi buryo.
Iyo ntabwo ijwi ry'Amerika turyo twumva iry'Igifaransa, uranamwe kubakurikira amakurikirana ku murongo gusa.
Bugumyeho noneho agusubize.
Yego.
Pacific Eric, ndagira ngo mugire icyo mubwira ku makoperative, cyane cyane nk'aha avuze ati leta kuguriza amakoperative bigenda gute, abantu bagurizwa baba baramaze kwishyira hamwe, hari icyo bagomba kugaragaza, gutanga ingwate, bigenda gute kugira ngo koperative ibashe kugurizwa, hanyuma yenda unakomerezeho umubwira ibyo kwa koperative kuva mu gihugu kimwe cyangwa se kwambuka imipaka.
Yego, murakoze cyane, abajije ikibazo cyiza. Mu by'ukuri twebwe mu gihugu cy'u Rwanda kubona inguzanyo ni ibintu byoroshye, kubera yuko icya mbere habayeho kumanura financial services cyangwa se kuba twaraha abaturage uburyo bwo kwaccessinga amafaranga, inguzanyo biramanuka bigera hasi mu mirenge. Icyo nicyo twakwita nka financial inclusion yari ntoya cyane, ariko uburyo byagenze amabanki yaragiye agera no ku mirenge, icyo twita SACCO murabizi. Ni banki yo kuguriza ndetse no kubitsa, ariko ku buryo buri murenge ubufite iyo banki. Ubu ngubu turabara SACCO zo ku mirenge 416 nk'uko imirenge ingana, ndetse hakiyongeraho n'andi masako yagiye avukira muri koperative zitari amabanki nk'icyayi, ikawa. Bateye imbere cyane ku buryo bishyiriyeho amabanki yabo, tugiye muri transport, bituma rero izi banki uburyo zigenda zegera abaturage kubona inguzanyo byoroha cyane. Mupfa kuba mufite iyi rigo personality cyangwa ubuzima gatozi bigaragaza yuko muzwi, kuko iki cyangombwa kiba kiriho na team
ni identification igaragaza yuko nundi yo mukoze muri ishura n'umusoro murazwi RCA yarabasetishiye mu byukuri mukaba munerekana igikorwa mukora muhita mugana banki mugatangira kwiguriza amakoperative menshi dufite muri iki gihugu afite access to finance batarinze kuza i Kigali muri BK n'ahandi ndetse n'aya mabanki ari komansho nayo yamanuye amashami mu buryo bushoboka ku buryo abanyarwanda babona inguzanyo mu buryo bworoshye kandi mu byukuri babasha gukoresha ayo mafaranga neza bakayasubiza muri banki agasubikira mu banyarwanda hose kandi agakora neza abantu bose bunguka inguzanyo rero zibonwa zite ese batanga ingwate nyabaki by'ukuri inguzanyo ni product ziba zitandukanye biterwa n'ubwoko bw'inguzanyo ugiye gusaba niba ariyo kubaka niba ariyo gucuruza ariko mu by'ukuri aya makoperative ari muri value chains zitandukanye hari abasaba nk'inguzanyo zo kubaka amazu menshi cyane hanyuma abantu bakazaza kugura amazu muri izo koperative zubatse aho rero usanga kenshi bakorana n'amabanki aho bari hose ntabwo bibasaba kujya kuja izikora ubucuruzi bw'amakawa muri export mu cyayi hafi ya zose zikorana n'amabanki kandi bigenda neza twabonye mu by'ukuri ari ikintu gikomeye kuba washyiraho amakoperative menshi mu gihugu kandi ukayasangisha na serivisi z'imari aho bakoresha byaroroshye rero dufite uburyo tubona iyi serivisi yo kumanura amabanki hasi mu makoperative ari birushaho gufasha koperative kwiteza imbere gukora neza siba na koperative n'abanyamuryango kuko bitegeko umuntu wese ahemberwa muri banki bituma iyo afitemo konti byoroha cyane kuba yasaba n'inguzanyo ye yo ku giti cye bitari n'ibya koperative kuko aba afitemo konti ikora mu buryo bworoshye icyo ni kimwe wenda sindi bubigemo mu magambo yose ariko mu by'ukuri musomye n'amaraporo financial inclusion mu Rwanda iri hejuru kandi yatanze igisubizo mu makoperative hanyuma kuri koperative zambukiranye umupaka ndagira ngo musubize mpereye kuri special groups tugira mu gihugu hari ubwoko butanu bwa special groups
ni ukuvuga amatsinda yihariye
tugira urwego rw'abagore tukagira urubyiruko tukagira people with disabilities
abagendana ubumuga tugerageza gushyira mu kinyarwanda abafite ubumuga cyangwa abagendana ubumuga kugira ngo abantu benshi babashe kubyumva ko hari abadakoresha icyongereza
abafite ubumuga
yego
tukagira n'itsinda ry'abadiaspora naho nuno nashakaga no guhagarara cyane iyo naryo ni special group ndetse tukagira n'abavuye ku rugerero ni amatsinda atanu yihariye ngarutse rero kuri diaspora bemerewe gukora koperative kandi koperative yemerewe kugaba amashami bashobora rero kuba bafite legal personality bakorera hano mu Rwanda ariko bemerewe no gufungura koperative bari mu Bubiligi bari mu kindi gihugu nk'abanyarwanda bagahabwa ubuzima gatozi kandi bagakora kuko twamaze kubona ko serivisi zambukiranye imipaka bashobora kuba bakora nko muri value chain ya service urugero nko gucuruza amafaranga gucuruza ibyo bakoreye hano mu Rwanda muzi ko export iremewe 100% bashobora kuba bahinga hano mu Rwanda ariko stoke zabo zikaba mu Bwongereza cyangwa mu Bubiligi gucururiza mu Bubiligi bemerewe kuba bafungura koperative kandi ari diaspora
ariko bivuze ko iba yashingiwe mu Rwanda
abanyarwanda ngo bashaka kuvana koperative wenda Rubavu ngo bajye kuyimurira Kongo ibyo ntabwo tuzabigeraho mu by'ukuri kuko kuba batanga kuba tubaha rwo personality mu Rwanda ntabwo twayibaha ngo bajye kooperatinga gukorera mu kindi gihugu bakoresheje rwo personality yo mu Rwanda ikorera mu Rwanda ngo bayimukanye gutyo gusa cyangwa ngo tuvuge ngo byaba ari irigo byaba bitabikenewe n'amategeko mu yandi magambo ariko diaspora yemerewe gufungura koperative. Niba araho yaganaga nk'abanyarwanda bibumbiye hamwe mu gihugu runaka bemerewe gufungura koperative nta kibazo.
Bakayifungurira mu Rwanda ikemerwa ikabona kugira amashami hanze.
Niba
mbyumva neza. Yego. Twakire noneho Nduwa Mahoro Benjamin. Uranyumva? Wiriwe neza. Yego, urangana he?
Ndi Kigali Nyarugenge.
Yego.
Njyewe mfite ikibazo. Mfite ikibazo ku makoperative, aho hari amwe mu makoperative abanyamuryango bayo batajya bamenya imisanzu bashiramo ahijya n'igihe igabanirwa. Utamenya ngo itwarwa nande, ahubwo ugasanga buri muntu arategekwa nko kuyajyamo. Ndatanga urugero. Urugero nk'amakoperative y'abamotare, ay'abanyonzi, ay'abahinzi, by'umwihariko abahinzi b'umuceri. Aho udashobora kubona umurima uhingamo utari muri koperative. Wamara kuwubona ukagendera ku mategeko ya koperative, yesi nibyo, umusaruro ukaboneka bikera, mwese mugategekwa umusaruro wanyu kujya muri koperative mukagurirwa ku giciro kimwe, nihagire n'umwe byibura niba navuge ngo ni muri rusange ti wenda twasaruye toni igihumbi, wenda toni 200, abanyamuryango bacu wenda bazazigabana bajye mu rugo, ntabwo bazajya bajya guhaha umuceri. Ubwo umusaruro wose ugatwarwa nabo, nakwita ngo n'uburyo sisteme iyo koperative iba yarubatse, umusaruro wose ukagurwa ukava mu baturage, umuturage akazongera akajya kugura wa muceri umuhenze, kandi ari we wawusaruye, ari we wawuhinze. N'inyungu z'iyo koperative rimwe na rimwe abanyamuryango ntibamenye iyo zirengera, nta n'umunsi n'umwe kuba gusa ibyo winjije yego ku giciro cyagenwe bakabahemba, ariko ugasanga ku by'ukuri nubwo byitwa ngo ni koperative, nubwo byitwa ngo abantu ni abanyamuryango, ugasanga ahubwo ni abakozi ba koperative si abanyamuryango. Icyo ni kimwe ku bigendanye n'ubuhinzi bw'umuceri. Ku bigendanye dufata urugero nko ku bamotari bo, usanga amakoperative yabo usanga buri mumotari afite amafaranga ategekwa kwishyura ya koperative buri munsi cyangwa se buri kwezi. Umwaka ugashira, ibiri, itatu, uwo muntu atanga amafaranga buri munsi ayabazwa, yego yaba atanayafite akitwa inyeshyamba, ariko hakazabura umunsi n'umwe bavuga bati twebwe nka koperative wenda y'abamotari wenda ba Kicukiro uyu munsi turahura, wenda bagire nayo baduha mu bigendanye n'amafaranga ari mu kigega koperative yinjije, ugasanga reka da, ahubwo ugasanga umuntu arirukwaho ngo hari amafaranga ngo atishyuye ngo ya koperative ngay'ukwezi gushize ngay'ukumunsi uyu n'uyu. Ufite ikibazo ku makoperative akora atyo, utamenya ngo nyirayo ninde, utamenya ngo amafaranga yinjiza ajya he, ugasanga nyine ukabutana bibaza ibintu amakoperative akora mu buryo bwa kimafia. Kandi ugasanga ni nayo yinjiza amafaranga menshi, ariko abanyamuryango bayo reka da, habe nta makuru ku bigendanye n'umutungo w'iyo koperative, ku bigendanye eske wenda bazatugoboka n'ibihumbi bitanu ryari cyane n'icumi, mbese ni kimafia tu, ni icyo kibazo ufite kuri bene ayo makoperative. Ahubwo se cyangwa se wasanga atanabizi kanabaho, nabyo arabibwira wasanga atanabizi.
Iyo nibyo tunagira ngo twumve Pacifique, ayo makoperative uyu muvandimwe arimo avuga hari ayigeze abagezaho, abigeze abagezaho icyo kibazo ngo babwire ko hari uburyo bakoramo badasobanukiwe cyangwa se nta n'ijambo bafite.
Ya murakoze cyane ku bibazo byiza bya Benjamin, turagira ngo dutangire tumwihanganisha niba yarabaye muri koperative isa gutyo, kuko mu by'ukuri umurongo urahari kandi urateguye neza, politiki iranditse y'amakoperative ndetse n'itegeko, ariko hejuru y'ibyo uko koperative yubatse igira inteko rusange. Inteko rusange ni rwo rwego rukuru rwa koperative rufata n'ibyemezo, ariko hakabamo urwego rwa board of directors cyangwa se nyobozi igirwa n'abantu batanu, perezida, visi, umwanditsi ndetse n'abajyanama babiri.
hakaba mu rundi rwego rwitwa supervisory committee cyangwa se ngenzuzi komite ngenzuzi igirwa n'abantu batatu abarimo abagenzuzi babiri ndetse n'umwanditsi hanyuma nyuma yaho bakaba bagira abakozi manager accountant ndetse n'ibindi biterwa na value chain ariko ndahagarara cyane kuri izi yavuzeho abamotari muceri cyane cyane mu by'ukuri imikorere n'iri nta muntu wayishyigikira icyo wenda kimubangamira ati hari abantu bategekwa kujya muri koperative ibi ntago ari byo kubera yuko habaye harimo uwamutegetse kujya muri koperative ku ngufu yakabaye yitabaza itegeko kuko ntibyemewe umuntu ajya muri koperative kubera yuko yumvise ibyiza byayo akayijyamo ayikunze atari agahato hanyuma mu by'ukuri ku bamotari sinzi niba naherutse amakuru iyi misanzu avuga ndetse n'amafaranga yakwa amakoperative y'abamotari ibi bintu nta bihari pe ze tujye kuri field kubera yuko ubu abamotari muzi ko habayemo amavugurura kandi ku bushake bwabo muzi ko mu gihugu twari dufite koperative 181 z'abamotari zirimo abanyamuryango barenga gato 46,000 mu gihugu hose ibivugurura rero abihitiyemo bakabona ko mu by'ukuri n'ibyo ari kuvuga amavugurura ahoraba kavuga bati twebwe turabona ibi byahinduka bakiyemeza gukoramo amavugurura bashobora kuvuga bati amakoperative abaye menshi aregeranye arakora bimwe bararwanira abakiriya reka twihuze tube koperative nini itanga serivisi neza ubu muri Kigali hari koperative 41 muri izi 181 ubu hasigayemo koperative 5 kandi zirakora neza ngira ngo ubuzima gatozi zagiye zibumbira hamwe ubuzima gatozi bushya bafite nubwo muri uyu mwaka wa 2023 habayemo amavugurura kandi agamije guhindura imikorere wenda itari myiza kugira ngo abantu bakore muri izi koperative kandi bishimye no mu ntara ni igikorwa gikomeje ntabwo mu ntara birarangira ariko mu mujyi wa Kigali ho byararangiye kandi ubu nta mumotari usabwa amafaranga y'umusanzu ariko nabyo tubisobanure buri uyu musanzu ufite ahantu utandukanira na membership umugabane buri uyu mugabane iyo tuwutanze turawushora ukunguka cyangwa ugahomba ni ibintu bibiri ariko umusanzu tuwutanga mu by'ukuri kubera ikintu runaka kandi umusanzu ntusubizwa impamvu ni iyihe dushobora gutangira gukora tutarabona ofisi tukavuga ngo reka abanyamuryango twiyegeranye buri umwe ajye atanga 500,000 ku kwezi tubashe kwishyura iyi nzu dukoreramo uwo ni umusanzu ariko wa mugabane mwashoye ugomba kunguka ku buryo mwese mwicara nyuma y'umwaka kuko umwaka w'amakoperative uranditse mu itegeko ni uguhera mu kwa mbere kugera mu kwa 12 hanyuma nyuma yaho bagakora raporo financial report cyangwa raporo z'uko bakoze mu buryo bwo kunguka guhomba se hanyuma bagasoma ingingo ya 86 ivuga kugabana urwunguko cyangwa ihombo bakareba ukuntu bagiye kugabana urwunguko cyangwa ibihombo hari ukuntu abantu bajya mu makoperative ugasanga mu by'ukuri baheruka batanga umugabane ariko ntibicare ngo basome aya mategeko abarengera abaha uburenganzira birakorwa rwose nk'umuceri icyo yavugaga wenda aha twamusobanurira ko umuceri uhingwa mu bishanga mwese murabizi kandi ni value chain ikenera ingufu nyinshi ahenshi nk'uko mubizi leta binyuze muri Minagri itunganya igishanga ko guhinga umuceri bisaba gucamo iza nzira z'amazi kwegeranya byo bita amablock bakagira utublock bahingiramo ndetse barangiza kubitunganya ibyo byose igishanga gitunganije na za wota yuzazi ukuntu bazakoresha amazi muzi ko umuceri ugira season 2 mu mwaka iyo barangije icyo gishanga bagiha koperative kavuga ati aha ngaha iki gishanga gifite hektari 800 harakoreramo koperative yagisabye kandi ikagihabwa na local government akarere barangiza bagahita bamanura ibisabwa byose
uruganda mwegere koperative kugira ngo mubafashe kutonora. Aha ngaha rero mu byukuri iyo uje ushaka kugira icyo ukora muri icyo gishanga wakabaye umunyamuryango wa koperative na wabyumva cyo mu byukuri ntago wasanga abantu bariyoruganije leta yarabahaye igishanga cyo gukoreramo hanyuma ngo ushake gukora ku giti cyawe kandi ukorera ku butaka bwatunganijwe CEO Church nta kintu babasaba yewe n'umusoro uburi hasi cyane bagahinga kuri ubwo butaka bagasaba abanyenganda bakabasangayo ariko kandi tugaruke uburyo yavuze ko abantu bawuhinga bakawurya ubahenze ntabwo ariko biri kuko amabwiriza ya Minicom turayazi Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi amabwiriza avuga yuko 25% y'umusaruro wawe nk'umuceri ugomba kutonorerwa n'uruganda ukawujyana iwawe kugira ngo muwufungure n'ayo mabwiriza ahari ikindi ku giciro mu by'ukuri ibiciro bishyirwaho na Minicom bavuga ati dore igiciro fatiro niki abashobora ku kitagibwa munsi abashobora kuba ibyo baganira ku giciro bakaba bakwigiza hejuru gato ariko fatizo ishyirwaho na Minicom birazwi kandi iyo Minicom siyo yonyine yicarana n'abahinzi b'umuceri bakabiganiraho bakareba ibyo bashoye bakavuga ati dufatiye aho nta muntu wahomba.
Ariko ikibazo numvaga ashaka kugarukaho ubanza ari hafi dushobora kumubaza bari numvaga ateke avuga abanyamuryango bategekwa kugurisha umuceri wose hanyuma barangiza bajya kugura bakawugura ku mafaranga ari hejuru sinzi niba ariko biri Benjamin uracyahari? Wasobanukiwe neza ibyo Pacifique gusobanuriye kubwiye kaguha n'amakuru mashya ku bijyanye n'abamotari sinzi niba hari icyo wari ubiziho n'ibi bijyanye n'umuceri wakongera ukasobanuza neza niba hari ikindi kibazo gisigaye ukurikiza ibyo yari amaze kubwira.
Ibi nasobanuriye niba koko ariko bisigaye bimeze uyu munsi namubwira ngo byaba bimeze neza cyane ariko njyewe ubwo mbiheruka
aho ni ryari
cyane cyane nk'iby'umuceri ibyo nibyo mperuka vuba mbiheruka nk'umwaka ushize hari icyaro nari ndimo cyawuhingaga ubwo mbiheruka abahinzi b'umuceri basabwaga gutanga umusaruro wose ku buryo hari n'abagwaga bisangaga baguye mu mutego wo kuwiba bakicura mu rugo noneho iyo ufashwe bahita bakwambura umurima ubwo rero ntabwo bari kuba bahabwa iyo 25% ngo nibarangiza ngo bajye kuwiba kandi bazabona 25%. Ubwo bibaye noneho byaravuguruwe ikaba iyo 25% y'umusaruro ijya mu ngo aho navuga ngo byaba ari byiza koko 100% nababwira ngo bakomereze aho ariko njyewe ubwo mbiheruka ayo ni amakuru nabahaye y'ubwo mbiheruka ni amakuru nabahaye y'igihe mbiherukira
yego
ariko bibaye bikorwa nk'uko nguko abisobanuye noneho ubwo byaba byaravuguruwe byaragiye ku murongo navuga ati wenda ikibazo cyaba gisigaye ni nko ku bantu bajya mu makoperative bagahabwa wa mugabane bagatanga wa mugabane shingiro igihe cyo kuyiva cyagera gusaba uwo mugabane shingiro yatanze wenda ngo banamubwire uti wenda warahombye cyangwa se ati warungutse banamuhe ugaheba kuko ibyo byo ngire ngarabizi ari n'abagiye batanga imigabane shingiro y'amabanki amwe n'amwe atagikora n'uwa barategereje barahebye urugero ni nka za Banque Populaire ngira ngarabizi ariko kubusobanura mpaye namubwira ngo merci beaucoup niba koko ukabisobanuye ariko bisigaye bikora uyu munsi kuri firi
urakoze cyane rero ubwo banyamakuru mashya ubwo ni nagira icyo yifuza kukongereraho ubwo arakubwira mu kanya nasubirana ijambo ariko reka tubanze twakire Eric Mark 2 ni ryo zina ryawe
yego
nuko tuguhaye ijambo rero muri ikiganiro ufite ikibazo igitekerezo
reka wenda ngira icyo mbaza ku bijyanye n'amakuru koperative twese nk'uko tubyemeranyaho ni igisobanuro cyiza biturutse ku mbaraga wenda igihugu gishobora gushyira ku bantu bamwe cyangwa se ku baterankunga runaka ariko mpita nabibarizamo hari ikibazo gikunze kugaragara abantu bishyize hamwe cyangwa se bahurijwe hamwe bakabyara koperative ikibazo gihari umusaruro kugira ngo uboneke bikunze kugaragara ko ntawuhari urabona nk'ubu nk'abantu nk'inanga aho mu bihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere usanga abantu bishimira ko bari muri koperative rimwe na rimwe bagakora bakagira ariko hari n'abatanga amafaranga ugategereza ko bazabona inyungu zikabura ubwo rero njye nkaba nagira ngo mfashe umutumirwa ni iki gikorwa kugira ngo abantu badakomeza kujya burungabunga bo badakomeza gutegereza inyungu mu makoperative kandi twese tuzi ko igisobanuro cya koperative ari ikintu cyiza kiguriza abantu hamwe bakikabyara inyungu nagira ngo mbaze umutumirwa ambwire ni iki gikorwa kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibintu banabikunde bumve yuko ari ibintu byiza bigomba kubateza imbere
guma hafi rero ubwo agusubize Pacific
yego murakoze cyane ni ikibazo cyiza Eric mbatubajije nanagaruka gato kuri Benjamin gato cyane ko amakuru aduhaye tugiye kuyakurikirana turebe koko hashobora kuba hariho malpractices zikorwa kuri aya mabwiriza aba yatanzwe koperative ziri mu gihugu z'umuceri ni 187 kuzikoramo inspection biroroha kugira ngo turebe aho bitariho bikora neza ababishinzwe babiryozwe kuko nuko tubizi politike yacu n'umuturage ku isonga hanyuma kuri Eric n'iki gikorwa mu by'ukuri kugira ngo abantu basubizwe ngira ngo dukeneye gutanga amahugurwa menshi cyane kuko iyo abantu bahuguwe bamenya ukuri mu by'ukuri mu mwaka umwe hagomba gukorwa inama ebyiri za General Assembly inteko rusange ebyiri zisanzwe ordinary zisanzwe imwe iba mu kwa gatatu indi ikaba mu kwa cumi nanze kwinjira mu mategeko kugira ngo ntatsinda mu kwa gatatu indi ikaba mu kwa cumi izi ni izisanzwe ariko haba n'izidasanzwe extraordinary bitewe n'ikintu bashaka kwiga
uravuga kuri buri koperative ubwayo ku giti cyayo hagombye kubizo na mezi
ku giti cyayo ngiye kuvuga impamvu mvuze izi nama ni ukugira ngo mu by'ukuri harebwe nk'iyo mu kwa gatatu ibireba uko umwaka washize wagenze ahanini ese wagenze uti kuri financial report bongeraho aya mezi atatu yo guhera mu kwa mbere kugira ngo raporo zibe zegeranywa neza niko bigomba kugenda ku buryo inama yicara ikabwira abanyamuryango bose muri ya nteko rusange ati dore umugabane wanyu wungutseho aya mafaranga tugabane duti dore twarahombye kubera izi mpamvu izi n'izi igihombo turakigabana duti hanyuma iyo mu kwa cumi yo ibireba uburyo umwaka utaha ukwiye kugenda dufitemo action plan imeze gute cyangwa se action plan kureba uko umwaka ibikorwa bizakorwamo amafaranga azava he raporo zizakorwa zite n'ibindi aha rero muri izi nteko rusange abanyamuryango baba bafite ijambo rikomeye ni naho bafatira ibyemezo ngarutse rero gatoya kuri bya byiciro navuze by'abakozi za komite buriya komite nyobozi igomba gukora inama rimwe mu gihembwe ndetse na ngenzuzi ikagenzura rimwe mu gihembwe bitabujije ko bakora izirenze imwe ariko itegeko rivuga imwe n'ikindi gihe bibaye ngombwa n'iki baba bakwiye kureba ya ntego biyemeje ese turiho turunguka turiho turahomba abakozi barakora neza ese inteko rusange ni ziza dufite icyo kubwira abanyamuryango aha rero mu by'ukuri muri ingingo ya 86 bavuga uko tugabana urwunguko kuko iyo tumaze kunguka dufata 50% y'urwunguko tukavuga ngo aya mafaranga amini 50% y'izi miliyoni 100 twungutse turazifata kimwe cya kabiri cyayo tuyajyane tuyongeresha umugabane wacu niba naratangiranye 5,000 uyu mwaka hiyongereyeho 5,000 andi ikindi kimwe cya kabiri bakayaguha kugira ngo mu by'ukuri ujye no mu rugo unavuga uti nanjye dore inyungu nakoreye z'umwaka wose aho ni ya 50% duciyemo kimwe cya kabiri tugafata andi atarenze 10% y'urwunguko agashyirwa mu kigega cy'inyigisho n'amahugurwa kuko benshi tumaze kubona ko amahugurwa turayatanga ariko mu by'ukuri akwiye na koperative zikwiriye gushyiraho akabo hakaba andi 10% mu by'ukuri yitwa ubwizigame bw'abanyamuryango kuko bakwiye kubaho bizigama twarabibonye muri covid nubwo bavuga ngo ntibabagobotse dufite imibare igaragaza ko
koperative mu Rwanda zagobutse abanyarwanda abanyamuryango bayo igihe cya COVID angana na miliyari imwe na miliyoni magana ane zirenga. Hanyuma nicyo gituma iri tegeko riza rivuga ubwizigame, gukora ugifite imbaraga ntiwizigame ni ukuri ntago ari byiza. Noneho andi asigaye 30% tukagenda tuyagabana, hari icyo twita ubwasisi, hari icyo twita agahimbazamusyi ku bayobozi n'abakozi, ndetse hari n'irindi shoramari tugenda dushyiramo 10%. Amakoperative menshi birasaba gutoza kubabwira ko ayungutse yose tutajya kuyakoresha mu rugo, ahubwo dukwiye kuyakoresha uko itegeko ribivuga. Aba rero basezera bakabura n'ayo bashoye, naha ngaha biba byapfiriye, ugasanga ko ntabure wabo ntibamubaza ngo se nyuma y'umwaka byagenze gute. Ariko kuva iri tegeko ryasohoka mu by'ukuri menshi turi kuyasaba gutanga raporo za buri gihe, kuko ingingo y'150 ivuga ko buri gihembwe bagomba kugaragaza uko koperative ikora ihagaze. Ndumva ntabwo twavuga ngo 100% rwose bintu bimeze neza, ariko ni urugendo.
Aya mahugurwa ndumva agikenewe cyane cyane mu makoperative ubwayo, kugira ngo abanyamuryango bumve uruhare bafitemo ndetse n'ijambo bafitemo, kutsi bo baba bitoriye ubundi abayobozi ntibagomba kubabaza icyo bamaze kubagezaho cyangwa se n'ingorane bagize mu byatumye bahomba, kugira ngo koperative nyine ibashe gukora. Amahugurwa muracyakeneye gukomeza kubashishikariza, niko mbitekereza.
Yego, dufitemo n'abaterankunga mu mahugurwa dukorana na NGOs nyinshi ziradufasha, dufite modire zakozwe dufatiye kuri iri tegeko, dukakora modiye zo kwigisha imiyoborere, imicungire, imikoranire, noneho tukabijyana mu makoperative. Ariko turi kubishyiramo imbaraga kugira ngo amahugurwa abe menshi, bamenye n'itegeko.
Yego, dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho ADPR Gama Simoni. Iri zina ryawe ko mbona waryanditse neza cyangwa ninjye ufitemo ikibazo?
Halo,
ADPR niryo zina ryawe?
ADPR Gahima Simoni.
Gahima Simoni wagiye ndabona wabifatanyije na ringize ngo n'amazina abiri Gahima Simoni. Ikaze ku ijwi ry'Amerika, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni ikibazo mfite.
Yego,
uko nari mbibwiye ndi hano mu Rwanda mu karere ka Bugesera.
Yego,
intara y'Iburasirazuba. Ikibazo ni cy'amakoperative munyine mwarimo muraganiraho. Hari koperative imwe iri mu murenge wa Nkombo ishinzwe amasuku n'amasukura. Ibyo uwo mutumirwa yatubwiye pe bibaye ari byo, ni byiza, ariko njyewe icyo nzi ko batanga ubwasisi gusa rimwe mu mwaka, naho bya 50% bajyana mu rugo, ibindi bikajya hehe? Amahugurwa yo ntagaba ugomba nyine bayigeza ubwo yazaza akanadusura akanari uko bimeze.
Yego, hari ikindi kibazo wifuzaga kubaza?
Ikibazo nta kiri, nicyo ngicyo, kandi murakoze.
Urakoze cyane Pacifique. Aboneka Pacifique ubwo akusubiza.
Ya murakoze cyane Moni, aze no kudufasha duha izina ry'ikoperative Mugani Suzana y'Isure, iba muri Mwogo. Yemera ko bo babaha ubwasisi ariko bataratangira kugabana neza. Mu by'ukuri ni ikintu aba bayobozi b'amakoperative tutazihanganira kubashishikariza, kubera yuko batabikoze baba bishi itegeko. Abanyamuryango nibo baba bavunitse mu by'ukuri, ntago n'abayobozi. Yego, mbere yuko aba umuyobozi ni umunyamuryango, ariko batabishyize mu bikorwa baba bishe amategeko. Ikoperative vuba aha tuzayisura, wenda nubwo yabimpa kuri message akampa izina neza, twazagerayo hanyuma tukareba muri financial report zabo impamvu ki batakurikije itegeko. Tunaboneraho kubabwira ko turi hafi, hari aho twatangiye hano mu mujyi wa Kigali dukora isesengura ry'amakoperative, kubera yuko mu by'ukuri twasanze n'igihe cya COVID harayahise acika intege ava mu kazi ntiyongera gukora. Turiho turakora isesengura mu mujyi wa Kigali ryararangiye, turaje rero mu ntara tuvuge tuti handitse amakoperative 2000 mu Burasirazuba. Ese akora uyu munsi nangahe? Ayasenyutse kubera COVID
aji hanyanyaza nangahe ese kubera iki mutabikora neza kugira ngo tubashe no kuyashyira mu byiciro bitworoheje akaba ari nabwo butumwa ngira ngo tuzanatanga muri uyu munsi mukuru twitegura hano imbere nawo ngira ngo muraza kuduha kanya tuvugeho ariko Simoni tukwemereye ko tuzabasura vuba aha hanyuma tukareba ikibazo cyabaye cyatumye batanga ubwasisi gusa ntibagerekeho kuba batanga kuzamura umugabane hanyuma ngo banatange na banatange n'ibindi byose bigenwa icyo nshaka kuvuga hano ayicuma ajya mu kigega aya ngaya y'inyigisho ubwizigame n'andi yose kuko ubu koperative izo tumaze kubishishikariza bariho barabikora kandi baduha n'amaraporo of course hari aho dusanga batariho babikora neza tukongeramo amahugurwa kandi uyu mwaka turashaka kongera amahugurwa ku kibindi kuko turabona ari cyo kibazo kiri mu banyamuryango nduva kibazo mpaye rwose tuzayisura kandi tuzabaha feedback
ndahubwo reka mpite mubariza ko niba nta atari ibanga ayitubwire hanyuma uhite uyumvira Simone ni ibanga cyangwa ushobora kuvuga iyo koperative yariyo bakaza basura
ndayiboherereza muri message
urayiduha muri message yego turajya kuri turaza kujya kuri Facebook tuyirebe
yego murakoze
yego urakoze nawe reka noneho mfatira aho ngaho ndabona n'amasaha arimo agenda mwarimu dusabye akanya ko kuvuga ku munsi mutegura nabyo mwatubwira muri make ya mbere yuko dusoza ikiganiro ndabona turi hafi kugera ku isaha iri hafi kuzura Pacific
ya murakoze cyane murakoze kuduha uyu mwanya ni umunsi mukuru International Day of Cooperatives cyangwa se umunsi mukuru mpuzamahanga w'amakoperative ku isi iyi ni inshuro y'ijana na rimwe wizihizwe mu Rwanda n'inshuro ya 19 mu by'ukuri ufite insanganyamatsiko ivuga uruhare rw'amakoperative mu kwihutisha iterambere ry'ubukungu rihamye rero muziko ni umunsi uba ku wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa karindwi ariko nk'uko mubizi ejo tuzaba twizihiza independence y'igihugu cyacu bikubitanye na konje niyo mpamvu twabaye nk'ababisunikaho gato kugira ngo tunitegure neza tukaba tuwuteganya kuri 28 z'ukwezi kwa karindwi 2023 umunsi mukuru turawuteganya kuzabera i Kigali kuri stade ya Nyamirambo yitwa Pele Stadium tukaba duteganya kwakira abanyamuryango 5,000 baturutse mu makoperative tuzaba twishimira icyo amakoperative yagezeho muri uyu mwaka ushize mu by'ukuri turatumira abanyarwanda bose turatumira abafatanyabikorwa kugira ngo bazaze twishimire mu by'ukuri icyo koperative zamaze mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'abanyarwanda iterambere ry'abanyamuryango mu buryo bufatika kuko tuba dufitemo success stories cyangwa se ibyiza kwishimira ibyiza abantu baba batanga ubuhamya turateganya mu by'ukuri kuzahemba n'ababaye aba mbere kubera ko kuri buri ntara hahembwa koperative yabaye iya mbere habaho uburyo zitoranywa hakajyaho criteria hakazaho na koperative yabaye indashyikirwa ku rwego rw'igihugu nyuma yaho tugerageza no kujya muri ya za special groups cyangwa se amatsinda yihariye naho hakavamo itsinda ryitwaye neza kuko baba bafite amakoperative akora neza hanyuma nayo igahembwa mu rwego rwo gushishikariza ndetse no kugira ngo tuba motivatinge bakore bazi neza ko bariho bakora bakorera igihugu kandi bikorera rero turabatumiye mwese ni karibu abanyamakuru ni karibu rwose umunsi turi kuwutegura neza turifuza kuzagenda neza dufatanyije murakoze
reka mbashimire cyane rwose Pacific Mugwaneza kuri ubwo butumire ndetse no ku bisubizo kuri iki kiganiro mugiranye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ni umusanzu ukomeye cyane kugira ngo amakoperative nyine harusheho gukora ateza imbere abanyamuryango ndetse n'igihugu cyose. Ndabashimiye cyane, nshimira n'abagize uruhare muri kiganiro, baduhamagaye baduhaye inama n'ibitekerezo, n'ababajije ibibazo. Ngashimira abafashe ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Nadia Taha, kuri mikoro homwe ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.